Jam on the beats.
Isso, isso.
Yeah. Yeah, yeah. Me gonna get that thing now, my spirit. Show it with Lexin. Me gonna like it. Breathe with your body, girl. You kill it. Give this mic, give this mic. Inna me heart, I feel it. Show you give the reason I fall. Let them say we gonna make it. You made me heart skip it, security. Get you fresh as clean, I'm purity. Show you give the reason I fall. Let them say we gonna make it. You made me heart skip it, security. Get you fresh, yeah. Punguza manjo njo, usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro njo. Yeah, 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 yeah. Punguza manjo njo, usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro njo. Yeah, yeah, yeah. I gotta have faster, me and faster. She's my speaker, she the care for real. Yeah, she wanna give on to me. She wanna go and feed me. She's my lover, lover, my sweetheart. Hold me get her. Ukweli umeniweza mwana mama. Natamani dunia isi mami toni. Ungalikuwa tunda ni kuite mko mama nga. Oh, oh, oh. Kikweli umeniweza mwana mama. Natamani dunia isi mami done. Ungaliku watu ndani kuita mko mama nga. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Punguza manjo njo. Usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro njo. Yeah, yeah, yeah. Punguza manjo njo. Usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro njo. Yeah, yeah, yeah.